Good morning.
God morgen.
Thank you.
Tusen takk.
For this opportunity.
For denne muligheten.
Of being able to share in your worship.
For å være med og dele I denne gudstjenesten.
Thank you for your prayers.
Tusen takk for deres bønner.
And your support.
Og deres støtte.
During the time of my husband's illness.
Gjennom den tiden som min mann var syk.
And after his death, the support even to my family.
Og etter hans død, deres støtte til min familie.
Tusen takk. Today we want to look at the story of blind Bartimaeus.
I dag skal vi se på denne historien om blinde Bartimaeus.
He heard of Jesus.
Han hørte om Jesus.
He heard that he was able to heal and make well.
Han hadde hørt at Jesus kunne helbrede.
He knew that Jesus was passing by where he was sitting and begging.
Og han hørte nå at Jesus gikk forbi det stedet der han satt og tigga.
He started to call out to Jesus.
Og han begynte å rope ut til Jesus.
He said, Jesus, thou son of David, have mercy on me.
Og han ropte ut, Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg.
This was his opportunity.
Dette var muligheten hans.
Because he wanted to get better.
Fordi at han ønsket en bedring I sin situasjon.
The people said, keep quiet.
De andre sa, vær stille.
But he shouted even more.
Men da ropte han bare enda høyere.
He shouted louder.
Høyere og høyere.
Jesus, thou son of David, have mercy on me.
Du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg.
He had a need.
Han hadde et behov.
And he knew that Jesus would meet that need.
Han var helt sikker på at Jesus kunne møte det behovet.
Jesus heard his call.
Og Jesus hørte ropet hans.
And stopped.
Og han stoppte opp.
Called him.
Kalte på ham.
Come.
Kom.
Blind Bartimaeus took off his coat.
Den blinde Bartimaeus tok av seg kappa.
Left it behind.
La den igjen.
And went to Jesus.
Og gikk fram til Jesus.
As he came to Jesus.
Og når han kom fram til Jesus.
Jesus said, what would you like me to do for you?
Så sa Jesus, hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Jesus saw that he was blind.
Jesus så jo at han var blind.
He saw he was a beggar.
Han så at han var en tigger.
He saw that he was in need.
Han så at han hadde behov.
But yet he asked him, what would you like me to do for you?
Men allikevel så spurte han, hva vil du jeg skal gjøre for deg?
Bartimaeus, he said, Lord, that I might receive my sight.
Han sa, Herre, la meg få syn igjen.
He could have asked for money.
Han kunne ha spurt etter penger.
He could have asked for food.
Han kunne ha spurt etter mat.
Could have asked for new clothes.
Han kunne ha spurt etter nye klær.
But he had a special need.
Men han hadde et spesielt behov.
He wanted to see again.
Han ville ha synet tilbake.
He wanted to see what was happening around him.
Han ønsket å se det som skjedde rundt ham.
He just wanted sight.
Han ønsket synet tilbake.
And because of his honesty and his faith, the Lord gave him his sight.
Og på grunn av hans ærlighet og hans ønske, så ga han synet tilbake.
Today, we could be in that position as blind Bartimaeus was.
Og vi kan være der I dag på samme måte som den blinde Bartimaeus.
We have a need.
Vi har behov.
But sometimes we are afraid to tell what that need is.
Men noen ganger vi redd for å fortelle hva det behovet
We might even think that Jesus is too busy for us.
Vi tenker kanskje også at Jesus for travelt opptatt til våre behov.
But he's never too busy.
Men han aldri for travel.
To hear us.
Til å høre på oss.
Sometimes we need to call again.
Noen ganger så må vi bare rope ut igjen.
Don't let opportunity pass us by.
Ikke la muligheten gå forbi.
Jesus is ready to help us.
Jesus, han klar til å hjelpe oss.
No one is too young.
Ingen for ung.
No one's too old.
Ingen for gammel.
He is there for every one of us.
Han der og har tid for alle.
So I'd like to encourage you today.
Så jeg vil oppmuntre deg.
Don't stop calling.
Ikke stopp å påkalle.
Don't stop praying.
Ikke stopp å be.
Keep on praying.
Hold ut I bønn.
Keep on trusting.
Stol på Herren.
Keep on putting your faith in Jesus.
Fortsatt ha din tro på Gud.
He will not leave you.
Han vil ikke forlate deg.
He will not forsake you.
Han vil ikke forlate deg.
He will see you through.
Han vil bære deg gjennom.
God does not go back on his promises.
Gud går ikke tilbake på sine løfter.
And if he promised he would take care of you,
og hvis han har lovt at han skal ta hånd om deg,
he will take care of you.
Så vil han ta hånd om deg.
He promised to supply all our needs.
Og han har lovt at han skal ta hånd om alle våre behov.
According to his riches in glory.
I henhold til det han har I seg, I sine styrker.
Because he is God.
For han Gud.
And everything is in his hands.
Og alt I hans hånd.
As Ruth sang, reach out and touch the Lord.
Som Ruth sang, sträck ut och rör vid Herren.
I would like to encourage you to reach out.
Jag vill uppfordra er till att sträcka handen ut
and touch the Lord.
Och röra vid Herren.
No matter what your need is.
Spelar ingen roll vad ditt behov är.
He will see you through.
Han kommer till att bära dig.
He is a faithful God.
Han en trofast Gud.
And no matter what our situation, he knows.
Det spelar ingen roll vad slags situation vi har, han känner den.
But sometimes we need to open our mouth.
Men någon gång så må vi öppna vår mun.
And tell him.
Fortella han.
Tell him.
Fortella han.
He loves us.
Han älskar oss.
And promise.
Han har lovat.
To look after us.
Och se efter oss.
He has even gone to prepare a place for us.
Han har rest för att förbereda ett plats för oss.
So when this life on earth is finished,
så när detta livet på jorden är över,
there is a place prepared for us.
Så är ett sted förberett för oss.
Of peace,
med fred,
of hope,
med hopp,
of happiness,
med glädje,
of love,
med kärlighet,
of joy,
med glädje.
Praise God for his goodness.
Pris Herren för hans godhet.
Thank you for listening.
Tack för att ni hörde.
Thank you.
Amen.